afurka kuriye todobaadkii nabadgelyo isdhexgalka bulshada koonfur galbeed oo gali maalintii lamaad iyo dareeran bandhigyada dabaaldegyada ee la xiriira todobaadkii nabadda ee marti gelyo dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Baydhabo caasimadda gumeldeerka ee koonfur galbeed ee qobadi bandhig dhaqaalaha iyo halabuurka kaasoo qayb gali madaxweynaha koonfur galbeed Abdulaziz Hassan Maxamed Dafti gareen bandhigin oo laha ka bandhigka adeegyada sida walhasarooka beero iyo fursadooyinka maalgashi iyo hadii ariyanga shirkadaha maxalliga iyo hanga alamiya iyo sidoo kale ku qayb galeen wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleeda xilabaana agaasimiyaal mas'uuliyiin shaldo ku tirsan koonfur galbeed iyo qaybaha shaldoon ee bulshada indhis dareere bandhiga madaxweynayaana booqday xarumo shaldoon ee shirkadaha ka bandhigayanga badadeeyinkii wili badeegyada iyo biyaayanga waliba dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeed in hoogga saaraan tayada walaasarowka si ona tartamaan suuqyada caalamka
wali suubiyaane wax soo saarkan kordhiyaana oo ilaahay erro wali kala suubiyaana suuq geyn yaan helaan si sahlan oo suuq linka hela oo Soomaaliya dhan liin deersi oo xamar liin jeey oo arday magaalooyinka kala dhan seedaan oo liin doofi ya deeraana wali kala deeraane walaa u qudaartun oo dibadda la ku sheenaw yaa la roojiye dalku bilaasheena ku qaade babaay si meel isu ka baha u malee liin si meel ka baha si malee taaban habiyan ah sawal ha nooma warin oo qana ii diri gree deer leey
sidoo kale hana kumada ganacsada ku qayb gali bandhiga dhaqaalaha halabuurka iyo goobta ku hadalay iyo markaasay goobta ka sheegi badayinkii shir dunida ka bandhigayeen
walaha bandhigay wale baan astaanti koofur galbeed lahay tihidii dhaqamo hidii dhaqankii wale baan astaan ahay tina saadi baan aragay wale baan dalqi oo arnaadi ha ka baheeyo saadi baan aragay taasayti wale baa digirtiyu tan wale baa misgeediyu saadi baan aragay tan wale baa digirti samaamadiyu taas oo kaliyeena digirtu waleeray afkuulee leere tan mahan sharu saadi baan aragay kan shiid maraagiyo oo la kashiiday budiido saaso kale kan wali leeray suuna galabli gudaneere ki biyol ku raawayo anta badan kan suun wali leeray urmi leeray ki geedo la ka qoraayo taas haana leere haanti oo nayto yen hadii falfadaw biir ka roorda hadii fadaw macaan la kashibadaw
nur mineral water nur cosmetics factory runtii si qurux badan yana han ku qiib qaadani waan han diyaar garowni mir hajeeyaan hadii ilaahay rafladan anti si qurux badan yani ka dhamaata hadii ilaahay raa runtii yoolkaan anka wiimay buu ko hortumay buu anti una bulshadaan anka adeegna si oo qurux badan oo bulshadan ayaa ka qanacsanta mar walbana doorka koowaad ama kaalinta koowaad mayba giliyaane adeega bulshada
in mid ruux socda gobolka Bakool waxyaabaha aan igee ka taaka bandhakahay ya maybeeta in mayba kumid ahaa anab aragayta ee qudaar iyo waxyaabo badan sheegney taasa tii laakiin ma baa discount greenayeen qudaarta ay weyno gadadi waxyaabo hada natural ka uno leena ee oo bokol ku sheegney ma baa canabku canabka ee ma baa ku sheegney tiyeglo ee direct tiyeglo to Baydhabo sidoo kale ee ma baa intii ka jaray malab malab oo aad saafan ah
bay star mail ray ma baa bandhigay tahay alaab tiyegadaas electronic ay ka gurday oo mail ray mobile oo no wilbele iyo jajiriyalki iyo filiyalki iyo stationery oo no walbale iyo solar system oo no walbale iyo qalabaynta hafiisada oo iyona no kastale abandhigayta
intaas ma ka ekayna madawini Abdulaziz lafta gareen yana sakala ku qayb galay tartan yareedka todobaadka nabadgelyo galka bulshada koonfur galbeed oo si rasmi ah lanka furi garoonka yaro totoray ee stadium ee magaalada Baydhabo bandhigii ee fursad weyn oo laga kordhiyo dhaqaalaha koonfur galbeed la ka waro shaqooyin badan ismarkaasna la koojo iskaashi ganacsi oo dhahaya dawladda iyo qaybaha shaldoon ee gaar kirin leeyahay